Yeah, cheese and brain. Turn the volume up, my nigga. Brain, tumetoka mbali mwanangu miaka mingi sana. Na haka nikupe story ya mtoto wa kike. Woo! Nukutana naye TikTok hapa mwanangu.
Hivi wewe.
Oya, so poa mwanangu. Mwono wako nimefika. Yani nimejaa mazima. Nikupe story. Are you ready? Let's do this. Nilimuona TikTok. Nikamuomba please can we talk. Akanipotezea. Siku choka kumtokea, nika otea, nika mgotea, siku moja kaongea.
Let's go.
Ulikuwa na mfokea, ulikuwa mtekea, ulikuwa don't care,
yeah.
Ulikuwa fanyi fair, kwa ganga ulimwendea, wazazi walimwombea, shetano kamkemea, turisti nkatokea. Rest in peace, mangwea. Hey, life so fair. Mwana misa na kula fair, amisa na kulombea, turisti na kula fresh air,
yeah.
Hey, mpenzi weekendi, ni wapi tuka spendi, au tuende zenji, najua kelele upendi, una mambo mengi, upo simple kishenzi, kachi dipenzi, na nyimbo za mapenzi, kituristi, expensive shit, got me tea, take it or leave it, baby, let's ride, you're mine, come on girl, Chojua, mie ni mpenzi wake. Na lala nae, na mka nae, na shinda nae. Ata simi yake, waga na sheya nae. Na penda na nae, nina ndoto nae. Suri achana nae, kambali nae. Ata kauliza nae, watoto nitaleya nae. Ama za kwa mazangu, bro ni kukute nae. Wesi ulitesa, ukamtesa.
Tabia za Hughes na Vanessa.
Yari kupenda, ukamtenda.
Tabia za nenga.
So, vipi ulipo kwenda, kwani huna tena tenda. Siku zisha enda, kasha pata na impenda. Penzi letu tenda,
sio gali na mlenda.
Cheka livona wili, cheka livona mwili. Kila siku tupo uwa wili, kamubiri na Jumapili. Right till we die, penzi la Bonnie and Clyde. Kitu risky, expensive shit, got me tea, take it or leave it, baby, let's ride. You're mine. Come on, God, yeah.
Mama chancha, na baba chancha. Mama chancha, na baba chancha. Mama chancha, na baba chancha.
Kali tu roisti
na baba chancha.
Anadai hii mada ipo uchi haijava chupi. Penzi letu lipo wazi, zito katu ile nazi. Twende kwa wazazi, pingu za maisha ndiyo ziwe letu vazi. Yonisha toka magetoni, mtaane wanisome wanioni. Yoni kiludi ni jioni, Kigamboni Kisauni tulikoni. Logo ni moja tu toka magetoni.